Na-na-na-na-na Jamberi Masamaki
I die on the beat
Najuta, my lover Nilipo kuchiti, nilikutana na Gono kasende UTI Kisa nono nilichota Pangusa nilokota Nambari sombe Malia Nambani sombe Malia Nambani sombe Nilikutana na Wanazungusha zungusha Kitandani wanakata Kama wanazima zima Huku wana waka waka Nika kuna unamanda We kwangu wanini Kama taka Jelo na nika kutupa Malia Najuta My lover Nilipo kuchiti nilikutana na Gono kasende UTI Kisa nono nilichota Pangusa nilokota Nambari sombe Malia Nambani sombe Malia Nambani sombe Uzumi meniteka Mawazo imenifunika Nambani sombe Moyo unanilipuka Machozi yananibubujika Malia Najuta My lover Nilipo kuchiti nilikutana na Gono kasende UTI Kisa nono nilichota Pangusa nilokota Nambari sombe Malia Nambani sombe Malia Nambani sombe Najuta My lover Nilipo kuchiti nilikutana na Gono kasende UTI Kisa nono nilichota Pangusa nilokota Nambani sombe Malia Nambani sombe Malia Nambani sombe
Punch music, punch music, punch music.